kipendwa, basi ringa mama. Mana mapenzi vita baby, yananichanganya. Nikupige kilubi cha upendo, utafurahi sana. Nikwako sioni sisiki, tunaendana. Hata wanipige vita sisemi, kwako sihemi. My baby, yeah. Umenichanganya akili na ubongo wangu, na ubongo wangu, na ubongo wangu. Akili zangu fiatu, unanizuzua, unanizuzua, unanizuzua.
Yani baby, yani sawa tu, yani sawa tu, yeah. My baby, yani sawa tu, yani sawa tu, yeah.
Akwa mahabo liyo nipa na hapa siku wachi na wado no tupinga mbenda loye kige dafu mkunaji nimepata pele kama wili po msafi tangupige bao mia kushabikia awacho mikunjo sasa ni saba sita kwa bedi napenda ukichumia mchicha na vile unanita baby na kuona shukua mtoto ambaye lokosa pedi na nishanunua gani waseme aina ushemeji wone nipe vya chini chini viuno vya mwano kome ilavu nipe mimi wengine we wasanone kizama chumvini ni kiamuka nikoboda mimlevi wapenzi lako shalewa npeleke soba.
Yani baby yani sawa tu, achi, yani sawa tu, yeah. My baby yani sawa tu, achi, yani sawa tu, yeah.
Sijifananisha wanathamani wakati mimi na we tunapendana. Nigande kama luba,
kama luba.
Shikari mama sita na te amo, utamwa penzi lako na nikosha lofu. Fumba 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 fumba, my baby fumba. Nino ya wachawi ni sumu. Fumba 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 fumba, my baby fumba.
Minawe mbaka mwisho, yeah. Minawe mbaka kifo.
Yani baby yani sawa tu, sawa tu, yeah. My baby yani sawa tu, achi, yani sawa tu, yeah.